Nibariki nitambe nilinge nitambe na mimi.
Oa, siatie. Nisha aso sala, nisha zalika, vya kutosha. Sijui na nuksi ama mabala, au sina nyota. Malasha zunguka sana, paka waganga washa nichoka. Ee Mungu Baba, nibariki na mimi, niache na kudanga, nipate vyangu mimi. Ee Mungu Baba, nibariki na mimi, wache kunita chawa, wanite bosi hapa mdini. Na dua zangu naomba zijibiwe, amina,
amina.
Nikikosa renji Baba nibariki hata Karina,
Karina.
Niko single mwaka wa tatu, hata mpenzi sina,
misina.
Nibariki pesa Baba nimilikiwe ne majina.
Na mimi tambe niringe, nitambe na mimi.
Safiri uwe full tanki, safari zake nyingi ziwe kwenda benki. Naomba minoti sio vijisenti, ukinipa ndoa awe mtoto wa presidenti. Ee Mungu Baba, nibariki na mimi, najua kuniumba nije kwa masikini. Ee Mungu Baba, nione na mimi ninavyonyanyasika, mtu aliye chini. Wananidharau, wanajisahau, nipe pesa Mungu nikomeshe hawa nyau.
Nibariki nitambe.